dajimsafi.com.
Simulia hadithi kama nikipewa kalamu niandike nitamaliza wino. Matendo yako ni mengi wala hayaelezeki. Kama nikipewa kalamu niandike nitamaliza wino. Kama ungekuwa kitabu ningesimulia hadithi. Kama nikipewa kalamu niandike nitamaliza. Matendo yako ni mengi wala hayaelezeki. Kama nikipewa kalamu niandike nitamaliza wino.
Come on,
niandike,
nitamaliza wino.
Wewe si wa leo,
uwezo wako jue matendo yako kuwa wewe wana wewe diwe 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 matendo que we